么 choppa 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 kinywaji ujingo sebi choppa choppa ile totoe kare tem toto choppa choppa na kasi ulijenge taifa nasema choppa 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 zo choppa uongeze choppa 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 na ujingo kutoka kapa choppa choppa na sara ukayone pepo choppa moja juu moja chini choppa katikati shida zote kibindoni choppa uvunguni na darini choppa pande zote magharibi na kusini. Get up, stand up, bandicha bendera jene jane panda ndo tucheze komborera ha, pera, pera, haina kumbera nalenga ganyavu misigongi besela nasema choppa 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 kinywaji ujinga usebe choppa choppa ile totoe karete mtoto choppa choppa na kazi ulijenge taifa nasema choppa 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 zo choppa uongeze choppa 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 na ujinga kutoka kapa choppa para sara ukayone pepo nasema chapa kinda gati chapa chuo kikuu nasema chapa jungu dogo chapa jungu kuu waonyeshe kama una upendo kweli waonyeshe yeah 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 wakomeshe wenye roho mbaya wote watonese yeah 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 oh. Sema chapa kama radi, chapa kwa midadi, chapa nyingi nyingi hata kama zina dadi. Sema chapa mami dadi, sije bodyguardi, mana love imeshika sana control. Get up, stand up, bandicha bendera, jene jane panda ndo tucheze komborera. Ha, pera, pera, haina kumbera, nalenga ganyavu misigongi besela. Sema chapa, 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 chapa kinywaji ujinga usebe, chapa, chapa ile totoe karete mtoto, chapa. Chapa na kazi ulijenge taifa nasema chapa 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 zo chapa uongeze chapa 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 na ujinga kutoka kapa chapa chapa na sara ukayone pepo
mini wako komando slum paka machogo love him in the control kiongo siku wache wendo wangu go.
Shingo tupo mfereji wa Salenda Bridge.
Tunasema nao sio.
Chafua baba amesema atafua mtaa pili kule.